olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Mua atu ua ai oi Caroline Kennedy le a whawhine o John F. Kennedy I le vasenga o Senate I Amerika. E awa nei wha mao ni a wha le tū la whono pe confirm le tofinga o lona tau usonga Robert F. Kennedy Jr. le a na whaia Donald Trump e avea I ma whai lautusi o mata aupu I le soifua maloroina po o le Secretary of Health. O Caroline Kennedy na se ei I le tofi ampasa o Amerika I au satalia nei, ma ua mai alona tofinga ina ua suia le whainga malo I le manu malo Donald Trump ma vea I nei ma pere se tene. Na saunoa Caroline Kennedy o manatu faalia ma ua la wiloa o Robert Kennedy Jr. I mata upu I tui pui pui po vaccines a I loa mulimuliane na whaia tui pui pui o lana lava whanau. E leanga vaai nona tau usonga I le tofi e pūlea mata ngā ruenga o soifua malolo I nei Amerika.
Overseeing the FDA, the NIH, the CDC, and Centers for Medicare and Medicaid Services, agencies that are charged with protecting the most vulnerable among us, is an enormous responsibility and one that Bobby is unqualified to fill.
Caroline Kennedy. Ua wala au le sui o le Greens, Senator Sarah Hanson-Young, I le malo tele, e sila sila I le lisi ina o le whaala putuputonga le National Socialist Network, o se whaala putuputonga te rurisi I lalo tū la whonoa le tunu u. E toa se fulma le ono sui o le nei whaala putuputonga na sa isaia ma mōlia e leo leo, I ni alatu tau mawhainga e tā ofia se sa avali e langolongo inai le mau tangata mua mua le Survival Day Rally, I le tāunanga o Adelaide, I le asonga fuana te enei. Na mōri ai se tasi o ilatou, I le whaaleleino se fua ma le tanga vai le Nazi Party, ma se isi ilona whaau o lima I leo leo.
We need a proper investigation, a thorough investigation into their planned activities and their intent. We need a review by the government to consider whether these neo-Nazi thugs are indeed a terrorist group. Terrorising our local community is not on. Whipping up fear and hate and terror is unacceptable. It's un-Australian.
Les Will Greens, Senator Sarah Hanson-Young. O ananafina whaiai fela fola fo inga I le pāle menetele. I le tūlafono e pui pui ai tangata I le atunu umoi whainga tau whaasese. O le tūlafono e whaingoina o le Scams Prevention Framework Bill, ma na whaauluina I le masina o novema o le tausanga taluai, o lo whaatūlafono ina ai whaasalanga e o I le 5 miliona tāla mō company, e le whaia alo lātou tiute o le vaava aia ma le pui pui o tupe a tangata mai whainga tau whaasese. O loo whātū la whanuina ai fōi ma awala e ma whaiai e tangata o na tāpā ni taui mō tūpena ngau I whainga tau whaasese mai pisi nisi na te upe na whaafai ngā ruenga ai. Na saunoa le suitu tō tasi o le senate mō le ACT Senator David Pocock o loo mana oe toe te uteu le tū la whanu ina ia toe maua mai ai e tangata le ao whai atoa o lātou tūpena ngau pēna ngau ia I whainga tau whaasese po scams.
This legislation misses the mark. It doesn't strike the right balance. This is very much in favour of the banks, the telcos, social media companies, and not everyday Australians. We need legislation that is going to protect Australians from scams. And when they've done nothing wrong, there should be a full reimbursement of that loss. In a cost of living crisis, this is critical that the Parliament not only deals with this, but gets it right now.
Senator David Pocock le sui tuto tasi o le senate mō le ACT. O company o loo whasino iai le tū la whano e au fiai whale tupe ma company e pei o le Google ma le Facebook. Ua whaalia le tamaitai o Ellie Smith lona whaamoe moe tau vai pālota o lumana I nei mō le nofo Dixon I Brisbane. O le nofo le tu malo pālota o Dixon I Brisbane, o loo se e ai nei le taitai o le tuangai Peter Dutton, I se whaasilinga ma nifinifi. O Ellie Smith, o se consultant, I mata upu I le si o si o manga, ma olana campaign olo olangolongoina e le whaalapu tupotonga le Climate Luaselau Group. O le whaalapu tupotonga lea na langolongoina foi campaign sa sui tu tuatasi o le Teals I whainga pālota o le lua fe lua se fuluma le lua. I Amerika ua whaali e le Presidente Donald Trump o le a whaatūlanga ina e lana whainga mālo tiute I oloa po tariffs atua I masā I tangata ulu fale mai I le atunu o Colombia I te tonu o Amerika ina ua poloka Colombia malanga vaalele na la ua tuai tangata ua tīpotia I lalo o tūla whanofoa Donald Trump. Na whaali e le Presidente o Amerika o le whaai unga a le Presidente o Colombia Gustavo Petro ua lamati ai le tūlanga saunga le mua a Amerika. Na whaiti o ina Gustavo Petro le fuafuanga Donald Trump mai e tā ua na te leta lia ina ni whainga e wha malo si ai tangata umau I valele e pei oni pāngotā. Aina whaali e se tangata nuu o le taunanga o Bogota I Colombia, Jenny Ortiz, ia le tūnanga whaapapole ina, ua iai le atunuu, pe a taunuu nei, polofolanga e pe ona whaia mai e le Presidente o Amerika Donald Trump.
It affects us, it will affect all people exporting their products. This will put a halt on Colombian commerce with the United States. This will completely affect us.
Mai le ngana Espanolo, le whareliwina o le saunoanga a Jenny Ortiz. Taluona to e te talani maketi o waina mai au se talia nei, e whaatau inatu I seina. Ua mōli mawina le tūlanga manui o le atina e waina I le sauni atu mō le whaamana tuina o le tausanga fōa seina le luna ni wia le tausanga o le ngata. I se reporti e le waina Australia, na ta uai I le nā o le lima masina taluai nei, pe taluona solo I e seina tariffs. Matiute e pe ona whaatūlanga ina I waina mai au se talia. E balu se fulma le tolu miliona lita o le waina, pe iwa se lauma le lua miliona tala, ua maua mai e le atina e waina. I au se talia nei, I le whaatau ina atu I seina. Nā whaalia e le whaatonu o le maketi mō le waina Australia, Peter Bailey.
Even before the tariffs were introduced, imports from other countries were declining, but Australia was still growing. So what, I think what it shows is that Australian wine is very well regarded within the China market. And hence, since the tariffs have been removed, there's been a lot of pent-up demand to get Australian wines back into that market.
Le whātonu o le maketi mō le Wine Australia, Peter Bailey. I tā alonga ua mānu mālo le whātea ma le kāpeteni o le aukirikitia initia Jasprit Bumrah, I le whaailonga le Men's Test Cricketer of the Year, ina ua tau a au ina iai, e le I tūtino whaatina o le kirikiti le lalolangi I le International Cricket Council, le ICC. E u ina whaia ina initia le series mau se tālia I le ipu le Border Gavaskar Trophy, ai o le tea Jasprit Bumrah I test te lima o le series, na maua ai pē tolu se fulu ma le lua, po le average e se fulu ma le tolu tesi ma le ono ai I le pē. Ia ma o lo saungi atu le li I o Lili Samoa, Jordan Mailata, mo lanata longa o le Super Bowl I le aso tofi o le vai aso asau. O le afa alu waile nei I tausanga e lua soo o na taalo I a Jordan Mailata mo le Philadelphia Eagles I le, le Super Bowl o le NFL. O le ata alo I fo ima se hisi alo Samoa I le au o le Chiefs le li I o Chuchu Smith-Schuster.
Toi fia whaafafonga I nisi tala whaapea? Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.